wache tutuge. Aha, ya zamani mtusamehe. Tunagonga hodi wanyaru. Hodi namba tufoke. Dani kilicho chetu tuge. Aha, ya zamani mtusamehe. Isala Uganda na Nairobi. Sisi wanyaru tunagonga hodi nche ndani ya Tanzania. Na makeke tunapamia. Nite Mike T, nite Skof. Nikona dem siyo kama msinifu. Takupa Raji kwani maradufu. Mbaka usau kama mekuja na wife. Takupa kama ninge one time. Na mpenda na ni two times. Hiyo ni pip baby three times. Au four times, au five times. Tunagonga hodi wanyaru. Hodi naomba mtupoke. Tani hili choche tutuge. Aha, ya zamani mtusamehe. Tunagonga hodi wanyaru. Hodi naomba mtupoke. Tani hili choche tutuge. Aha, ya zamani mtusamehe. Kiesa mangata mbaka idodi. Mimi kama konda nagonga bodi. Njondani kasi tutambaye. Alena kidada chana nae. Niko na Roy wa G Records. Mikito na kitamba kidodi. Iko fine, hakuna kufoy. Sasa kiwanda ni GM to judge. Tunakwenda na muda check time. Na shukudo mnawe nipa airtime. Sasa na party na madem. Kisumu, Kampala, Dar es Salaam. Tunagonga hodi wanyaru. Hodi naomba mtupoke. Tani hili choche tutuge. Ya zamani mtusamehe. Tunagonga hodi wanyaru. Hodi naomba mtupoke. Tani hili choche tutuge. Ya zamani mtusamehe. Singida Dodoma, Singida Dodoma. Mimnyalu ya nipa homa. Singida Dodoma, Singida Dodoma. Mimnyalu ya nipa homa. Sister Dukatika, Sister Dukatika. One time out, two time. Sister Dukatika, Sister Dukatika. Mbaka chini, mbaka chini. Inga wana chichemea, kimtindo mina jongea. Kile utakacho ndicho hicho mina bugea. Nasonga mbele, kuna cha kuofia. Kama ni mapepo, mia skofu nda ya kemea. Nakumbuka ni wapi mili kotokea. Ninapotesti maiki chukwane na nizomea. Sasa ni hao hao kwangu wanasogea. Etiki muziki nipate mikuwa saidia. Lakini huwa nasame na kusahau. Sito badilika hilo usisahau. Sisi na kiswahili lazima nipige juju. Pale unapochemsha hata jiju. Nimesha imba sana kusuwa hee. Najua nakosea sometimes unisame. Nika ulimpi utoka kwa mic cheese. Tugonge glass pa wote tucheze. Tunagonga hodi wanyaru. Hodi naomba mtupoke. Tani hili choche tutuge. Aha, ya zamani mtusamehe. Tunagonga hodi wanyaru. Hodi naomba mtupoke. Tani hili choche tutuge. Aha, ya zamani mtusamehe. Yeah.